tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde mbiya nyaloma hande yo alkamisare noka e jenay lewru utu lando junnu balde meden moddina battane meden yo lando heyu lando ren honno leedi ndi wori nyaloma hande nono. Dettuno no do kabaru jidi yumaro e gal kanko no dirtedo gagne kanto wonto boggi jamde to do bamako do kanya ko nande mudum fu kambe yimbe le nyongi tibbe be jogi tida laaji moddi sanne ko kammo yidin gonde to boddi le leedi meden di projet kesso bangi do bamako do kando huncante hore honno bonandaji ngatti de fewde robe di kan secrete yutre men no dirten zoom sirde ngaran memde be do yimbe le mobe ji fu atawa e be koli e ngaran famtade do e journal gal di wonno sembe kabaru jidi min jogi do bete hande di bismillah modon e herade do kabar yotti kimin do kikiri kenyen hollitinde wiide kanko dum noddirteedo Thomas Saint-Filtre dum woni entrepreneur jaad leedi Belgique ndi kanko warta ekintinde jaga boule Mali de fedde de defema futnde kanyo hokki dido kabaruji fadde makko yotta leedi Mali ndi o yehi nokko noddirteedo Namibia o yari Zimbabwe fa yotto Nigeria kanyo togo furdo ekintinide non mbireten wattu jono hono ko yewerto ko yalla hono way firde bareji yalla gubal Mali gal an yaha yeso le pide ngaroje de do an yalla ko yeto on le jagom lewru septembre warondu nokko noddete stade 26 mars do bomako do mi halni do kabaru di pudata do nokko noddete do falaje kambe nyongitibe wombe tombe be jogi to tida laaji modi sanne hono kamoji den gonde warurde leledi meden di heddibe wombe leledi meden di duddi do tida laaji goti jogi fa kebe famtare kedden Ali Sisi
le nokkuto yimbe le egube iwre jonde mi em woni falaje fa yotto nokko mo noddirta centre mabile bamako do jameji di ilata ana yie nokkule de fu yimbe le kodube di do nokkule kanyo en ka holiti wi de yo sabi to woji jokkondirdi
diam ananata do bonanda mun ana mauni diam ana wawi wadude yontere idun jodi dun yata yo sababu nyaw kewti
le lamu san egube iwre jonde mi em fa yotto nyongitibe gombe tombe kale cuudi gondudi mahede dile mudum wobbe kanyo en kale buguji faayo tole cuudi le koleji hodi le mudum dido no kulele wi kanko Idrissa Sangare kejaado yimbelle egube iwre jonde mu MK dada e sardi kasaraji jameji di
kambu ana tobba sanne joni nyongiti be ngala do be ngona cuudi yokaji sami yonki yimbe yokaji dun heddiki hen miden dara faba kala jo an yallo
Usman Ag Dikoyo nado goto egude iwre jonde mudum gondo nokku mo noddirta barde plateau ana le lamu muti o ma haltana em dabereji dibi pihitom faabe buita kasaraji ndiyan don
heddi feto mi jodi jam heewi fanati le d'accord men kambar mun won be jodreki de cuudi janginirde minen kay dabare komi kebbi to yobude yimbe be ngadata hen jaarindi
yimbe le egube iwre jonde me em gombe koru kanyu em du dido sukulaji goti wondi fewde mudum e be gondi fewde tiddal la bangal challal kan heewu ko nyama
dido kabaruji fan ba hebe do beme ame ande tona do page Facebook fa yotto compte X Studio Tamani wattu jonod imadraji gonde wadede len faabe yotto yalla hono be kan sakirade basiji ko watta hakkunde jalle nyon gon le kere dujji dino yirwere han hebire ton do fedde no data institut international de recherche sur les vases dum woni ko nayri bangal margol dabaji kanyum wonde wadde dido imadraji be mi kon fana modu faabe yotto yalla hono jalle nyi hani wadde hakkunde faabe yalla hono sababu jalle nyi hani wartirde le leedi ndi kanyum fa yotto yodo jam e dedere hewta hakkunde jalle nyi gondi ton di fa kebe famtare fa hande kedden Mamadou Samaseku
o projet hertanama jalini gondi lekkere duuji di fu buri marobe dabaji remobe golle makko an hani wadede le komen ngaji gondi le region ngaji moti tumbut e gawo ko hani wadde dubi nay docteur Hippolyte Afognon woni jokko jubbino golleji programme Mali resilience
nous avons une approche
bom hakille momi jogi bangal iture dati no kawte kebaade hakune yimbe hore wawi naftereede tawa ana nafa homo fu le ondo hakille fa hamdu mi jewa hono ko hebete ko wawi itrede yelal hokondurgol juude sariyaji ana heba juinade fewde e majjum sariyaji di kambe hore be dentata so be teddina
respecté ensemble go hejo wari wattude hani gongo e hakkilo kanan ko be leedi meden di do sakagol basiji dum beydan daranagol kebal e gelle dum holliti wi docteur dum bongol Koulibaly kanan ke humini be teutugo le hier institut d'économie rurale kanko do ni kadiara ministère humininde demal
il y avait des
conflit
basiji kewde ana wonno to lati sababu itude yonkiji dido basiji lati sababu holitide men bingel adam ka wana fi hunde faba muya USAID ni woni teutude hono bedo yimbe fu wawi hokkondirdo juude mu em teddina sariyaji di bamdi hakkun mabbe to kambe hore
local
mecintinde wide jawdi o projet ana wara milioji sappo e go'o dollar américain don hagge ko buri milliards ngaji jeegon sefa warbe hawde hen kollitan anniyaji mubben
on kebi famu yudun Ousmane Niali Bouli non hollitinde wide ko nayri bangal de hana gu fa hande ko dartete ko ka heba ka leedi meedin de gube joni kaborde non gonde wadde ko jidi le nokkule goddan ton hono yimbel wombe ton be do wajibi sina ngadda zakkay di sa saliki waddu tan atawon wonko domi ton dina mabbe ka ko wana hono halde tan le majjuntu hono cali jati wop muuden yokiji muudan gonde harbede nyaloma hande no mumini sendebu
Fanale le cercle banamba koyata e jon kaborde nogayo wajjimbini bete hande yobugol jaka beyi rafindenagu ana nyafenkito dun do e bari amiri ngendi hama koyira yo ngendi gondo akune tonka e nyafinki le region tumbutu dun wadi kenye farde munno boyay ko janginobe dido barama arabibi ko wonani kabaru rafindenagu nyafenke fa hande yimbele janyelindi tiwide le ngendi dagoji arabebe gurune le commune sob undu jon e kaborde wajjimbinibe iwde le nokule mabbe kunon mono lateke sababu yimbele hewbe ngari jodaade nyafinki e wi yimbele janyelidi gawodun suka jokkelo idon do moto barmini debbo goto sottowo liddi farde mabbe yadude e kalisi ko wonno e juude makko Michiton wide gawo le quartier Bulgunji suka jokole didon dari samde do debbo goto yontere jabbido
arme malo le communique mabbe mo ngadi no gay jeddi lewru uttundube ko litti wide hono gube habdi mabbe no der terroriste nokko no der tinza watembe karbiki ton yonkiji muuden ko yaati yimbe la sappo wakande paddo ton bomboje mabbe de dido kabaruji be dokki don dun alal bar jabbinde de ko litti wide le majjundude do gube fa hande do goni fuudube darta yen dun yen be paddo bomboje mabbe be kaba e muuden hono be bawiru fu yalla jam e tejanan hewte le nokko do kabaruji puddo me halni on wide projet keso bangido bomo ko do le noga e jetti lewru uttundu odo projet ko ni fana mudu fa yoto yelano be kani faminirde sukabe worbe kanye fa yotto yo mobele worbe fu bonanda je ngatede fewde robe no worri odo projet fedde no dete passinda kanyum wonte wadde dido imadraji fa kebe famtar ke emamour samaseku
ebi amadou kunati horajo projet passinda go hejo tugoto do yimbe kanye lamuji finatawa yalla sakade kabartor raji hebude robe surbabe
le wakati chakiti di woyonki hebi malinkobe hewbe sabi warangoji chatudi ngateri fewde rewbe hono sidido yanongoji ana wawi sakede dun sabi so miden bajo worbe sabi ko buri hewde hono sidido yanongoji fu to worbe iurta fewde rewbe
lamuji finata waji di koni sanne odo projet o sedu sangare yo yubno golleji ameri dede bamako holti wide do inde yirmako en be dar mabbe le habotelaji fawde rewbe
miden don fami kolitabe lawi kandi jokkere yela yanongoji ngatteli fawde rewbe ana heba uitaade min gadan ko min bayi fu minen inde ande en fayeto ardo en finata waji de lede amendi yela odo bonanda kana heba to sed fa laba yude hakkuni amin
micne wide oro projet o itti jawdu mudum woni oni fam e coopération allemande bangal milioji temedidi sefa idi ngada le region ngaji kay sigaso e ngalura bamako e le dubbi didi
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudum teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre men no deten zoom sirne ngaran halde kabar be do yimbele atamube ji furdube kalnan dun sirriji mabbe hono wuri Ousmane Niali Bouli
himbe yogab anaton keppan kawre enedda fa kana dum ben ko gondi wadde adna mubben fu fay hunde be himbe ciudata ko gondi sambur pullo yo gote e mabbe kodo ana wara le diade mabbe amo doga yade to mun donde fu o fudata halde halaji godudi e di galana fu seni sambur pullo ami hala wala fu ko sudata e sirriji mun wana hala ko wobbe nonde wattu fu mo hebi gidiwo gidraago makko poeta tiagal dun sambur pulla daro an woyto wide bonanama holare tawen goto fu landaki o hala ko wondi na gurdam makko neddo mo hawri fu ko watta yafu hon wirani holare maunde ana wadde chade hay hedotobe studio tamani kole koymon den on anda no burdoton
do ngarte haddude betande do kabaruji di min jooti on sanne hedade heju jammen so labbi do do Facebook amen to numero amen WhatsApp o warti kasen chapande je e joyi chapande jenay jenay chapande je e jago sappo e jenay so nyi ton tan o do numero on jahande groupe dum woni WhatsApp o fande holitindi wi dum woni kabaruji di fudan kebele numero amen mum min testo kuna foni o won 37321 kawaji bisina taw on Facebook noga e critique e dum woni e telephone modo o min biyo fon je fe no kona I don't know why I said you to the man and the unawarded was salam. Yewtere meden de ngaran halde kabaru be do yimbe le ngarobe hebude chatele ko nayri bangal lende dum woni mbiya ido heba robe le ido heba worbe le du kambe chawrobe be ko litiwid le lewru fon yimbe yottobe be wakati jino yafa e temedere bingil adam jugibe dido nyawu jono fudi do nyawu ju wor yifa kebe famtare ngare kede ko min e Mamadou Samassé ko min pewni on do henna
iwde bafabe fangude bankas yotade yoru e bamako yimbele hewbe sediki do kuteji rafi yakobere lende omondirbe e bimabe sabuji dina kewi
on peut recevoir souvent
yimbe nyende fuku kuri nyobe sapo sawbe o do nyawu ana wawi tade robe ana wawi tade worbe wakati ja tawa yo hayebe jati mawbe do antale mabbe le lewru ana futi yimbe le tem dron ko jitu to min do buri hode be do yimbe le fur atawan
ana tay person ki souffre de dysfonctionnement érectile
donc e kabaru dul docteur Félix Sanogo cultivide dido metidi sabe clientreji kewri nenno e makko en hani clientreji jogaji humcine hore ka dum futawde o memi hala nyawji jogaji bawdi sambinde dido tiraji di
ne balmakebe sorasi
ndadam kanyi bien fou le militaire en non no robel mabbe worgino dum hokki kam hakkille wakati jakkilam jippata ko fi elende no bofula be do hon dido halaji memataake fi ni leedi malindi worbe killaka so robel mudem biltiki na beltaaki
même ton prochain
Mamadou Traoré almami misabu on da dun biro ho conseil islamique bi mako kabaru lende na jeyda e ngurdam amondirbe ko buri hewde dun no yucca ele de robe worbe hewbe jogi kamar dun leedina aslamaku nafa ana hen sanne tutundude haklaji do kabar mudu sabi so wondo yotino wajjat sambinde bonugul dawgal
un jour le prophète
burna sallallahu alayhi wasallam mimi kado hala o yemiri alislam en du tinno nyama nyamdu ci lubbi ko nayri bangal be
influencer la libido
Abu Assamadou Cissé yo dogotoro dunke tokola hakilo wolti wide waru lende na bari dun alhali hakilo jom lontreji guddidi bawi yede kabaru rafi yakore e lende yo bangal chal alhali jom
en famme bo jogi do nyaw ko noddete infection do way later sababu sabata belifi wakati jidu hakile ngil adama ja tawete wakati du so jom selay billade na ko nande mudu fon wadde o do nyaw
Ousmane Diarra yo itto ledde balebe nokku lulirdo fanam yimbe re hebe na nyotomo sabi han dido tiyallaji di yo suka e mawdo debbo e gorko e wi makko holti wi de ko buri hewde sababuji ciadere be do yimbe labbe na billi e tergal mabbe
ya certaines tumeurs du cerveau
le hore dum woni wakati yimbe lo anta tawa e ko he mudi en goni jati so jomu selay tawrede nyawuji goddi an tondu ana wawi latal sababu so yawa sanne lende hono nyawuji no dirtidi sida kanyo ko nandi e mudum yarde droguji kanyo alcool ngaji du jomana han wattante hore mudu hadi
les médicaments si possible
andon wiide sifaji guddi rafikum elende ngodi ono yabitere ele kabar mudum bawdi sawmidde metti mudi
sur le plan psychologique
nayri bangal belefi yo hakkile dum yo wi wakati yimbe ro anton atano jogi sugulaji mawdi dum wayla tata sababu so jomum tane ana yawi na wakati du tay hebata belefi wakati du tay muyata lende fi
deno ele mali e wi be do dum ke mbe si yimbe fofu na jogi hon dido tiyalaji kabaru lende